codkaaga oo ilaahay inay qaadan oo madar koonfur galbeed iyo dhammaan Soomaaliya meel kasta iyo runta waliba leh hambalyo sanadkan ilaahay sanad khayr gaboonin kawaala ummadda Soomaaliyeed markay dhibaatada ku baxday nimadii iyo nabadgelyada iyo horumarka ilaahay kawaala ilaahay walaal ku toona adawgan dowladdiidka oo ummadanka habsaday dhibaatooyinka badan ka haya in ilaahay ku boqdo abaaroon ay dhibaatooyinku in ilaahay roob iyo aaran inta ilaahay ummadanka bedeliyo ilaahay ku toona waliba naha Soomaaliya dhammaankeen meel dhirooda guda iyo dibadda i gaar ahaan reer koonfur galbeed inta koonfur galbeed guda roobaan ahaant iyo kamaqan waliba leh hambalyo sanadkan sanadyan ilaahay nabadmideysay dhibaatooyinka dalka ku jiraan ilaahay ilaahay ina waahedahay nabadyoona caafimaad iyo roob idinka bedela ummadda Soomaaliyeed meel kasta iyo roobdeen waliba leh ahaa walaanyadan dhibaatooda ka jiraan halkaal meel qadmiyi leh waa listare caalamkan waliba aan ka baaqay in ummadna dhibaatada iyo abaarta iyo colaad iyo rafaadka haysa inay lahaan gurmad dhammaan wariyaalka waliba leh sanadkan cusub ku qayb gala mar walba laan ka wariyaagaya inay sunaga muddukiidii soodaala wale horumar shee usu muddiska baraarujiya iyona horumarinta usu ku shaqeeya iyo laan ka wariyaagaya mar walbana laku fadeyo runtii haddana dadaal badan hageysiday wariyaalka dhibaatooyin badan lan jeysiday waltiri wal rafaaday wal dhaawacay ontigaas darti anaka fi shaqee xaaladan deega laga jeero markii aan waliba leh hambalyo leh wariyalka dadaalkiina dadaalka dara ummadana de in isina xaaladda jirto isina siyaasiga oo ee deega si ku dhaaneyo kontiina wala hadba tana de wala koob korma taas nolay balaa ahaan wariyalka gaar ahaan hambalyo leh sharadna sanad ilaahay nabadni deersi kan xeerci ala mashay
waa su'aal aan ka danboyta xammiga sanadkan cusub meel rajaysa madaxweyne
insha Allah bin leen kareem ilaahay wali ku tuuganaayeen sanadkan inta isbedelday oo isbedel doonaayna ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed oo ay baan rajeeyay inay onay sanadkii oo khair dhaweysaa magar sanadkii oo onay xamiga iyo onay aragtida iyo ku qaban Soomaaliya ku guuleysay ina magar marka insha Allah ana gaar ahaan wali baan rajeeyay inay doorashadu oo isbedelka la sugo waayo inay ilaahay guusheen oo aanay kursiyanka sareeyo qaranka inaanu madaxu naga yeelay ilaahay ku tuuga marka ummadda Soomaaliyeed dhammaanteen hore baba ku codsadeen inay ana gacmeysiyaan
madaxweyne sharafi guulakin rajayn insha Allah
shukran jazeera insha Allah